kempeta obenga mchala wange Nsazewo nsubiza mpaka bukade oba kufa Tewali bayo abuza abuza Teri alitwala Ndikwe kumbira lubelera nga sikowa Kati tugabane saju Tugabane byo bugaga Kuwaddo bulamu bwange obukume Ababa badde bakusumbuwa Munanga babadde bansubira Njagala bakimanye nti no tutte nange nkututte Eki kibuzo ky'obadde ombuuza Kati njagala nkyanukule I do, baby, I do
Ng'empete no gy'olaba
I do,
baby,
baby, I do
Ng'empake no
bandi I do,
baby, I do
Soka, omuto kuwate kusoka Niwana we, paka paka Miku imangolu imba mui wamu Ndiku nyumiange mbozi mui wamu Oliza lirabana bange Marira bange Na oliva wange lubele Subira, uri boro ne tuereka, bachera birecho bachiveko. Abo aba subira, uri boro ne ne chusa, atende varie kuvute batuta wanya.
Utola na kumusa musa, baby I do,
baby I do.
Ono wange kagwe njagala Darling